Bis und
Ey, Town.
Stalin on the beach.
Marcelina, niko na shule huko kwetu. Marcelina, niko na pesa nyingi sana. Marcelina, niko na suti nyingi sana. Ninaishi kule Dubai, kesho narudi Paris.
Nikisema niko maji, peas or the fish, pweza cheza na float. Nikisema niko ganji, buzi na cross, Buddha, praise the God, praise the dawn. Pizo kwa dough, pate la mone me chill kwa boat. Ambiye shabik, rada ni happy, kuna deal na the ish. Zangu ni napi juu, madha na ganji, na jitunga na pin. Soka unikanji, cheza gambali, na ufunga the lips, yeah. Windows up on a whip, windows up on a jeep. Fella kuti in my dreams, but less when you can do my kings.
Marcelina, niko na shule huko kwetu. Marcelina, niko na pesa nyingi sana. Marcelina, niko na suti nyingi sana. Ninaishi kule Dubai, kesho narudi Paris.
Kwa hizo chocha umni party, sipendi hype, but daily na psych. Niko ocha macha party, dengu kwa side, after that ni mic. Live yangu ya mtaani, yako kwa sites, unaongoja ma likes. Niko njana sahani, kwa mamo liech, nikiingoja garage. Drip zangu za zamani, bado ni wet, so ni maji na fetch. Hey, King David when I sling, making money in my sleep. Bitcoin no receipts, Silicon Valley rift, aircon niki drift, waki stay up under lift.
Marcelina, niko na shule huko kwetu. Marcelina, niko na pesa nyingi sana. Marcelina, niko na suti nyingi sana. Ninaishi kule Dubai, kesho narudi Paris, yeah.